jenava wali wazibu ne wetu senda ba wazibu nyo kozentia bigambani kubanga mulintite omubiri munafu wo mutima nago munafu nyo kozentia bange mumpa magazi ntasibwe Ebinyiga binji ebinne byokwebaka ebindeta omusucho mutima gwangere kuzitowa berawo neralikirira obenja naberawo ntya koze ntya bange mumpa magazi mpangare
Tukusaba mukwano manye Oyo katonda gwe twesiga Abeerawo atukuma mukama tatulekulira Akugamba ojeno jaribu wa mutima Okumenye sesembera Kubigere bye bambi lero Taiwa, yetali kuleka